Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankosi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi, ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere mbaye ikaze nshuti mukunda radio Ijwi rya Amerika. Mudu telefone rero tuze kubahamagara musangire ibitekerezo n'umutumirwa wacu. Abamaze kuduha telefone kuri Facebook turabashimiye cyane. Abandi namwe mushobora kuza kutubipa kuri telefone yacu ya WhatsApp, ni akamenyetso ko guteranya 202-444-9931. Ese mubona impfubyi n'abapfakazi ba Jenoside bafashijwe bihagije aho muherereye? Ibi turaza kubigarukaho mu mwanya. Muduhe rero izo telefone tubone uko tuza kuganira namwe. Mu gihe rero u Rwanda rwitegura kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 25, uyu munsi mu kiganiro muri Isanga twatumiye umuryango Avega Agahozo n'umuryango w'abapfakazi ba Jenoside. Turareba rero aho bamaze kugera mu gufatana mu mugongo. Turi kumwe ku murongo wa telefone na Vice President wa Avega Agahozo, ni Madame Saverina Mujawayezu. Madame Mujawayezu, muraho murakomeye.
Muraho neza Eugenia Mukankosi.
Yego turaho, turashima Imana. Hanyuma se muri make ubwo nagira ngo muze kutubwira ariko mbanje no kubashimira cyane kuba mwitabiriye ubu butumire. Mukaba mugiye kuganira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bari hirya no hino ku isi. Nagira ngo rero mu gutangira muri make abadukurikiye, nk'uko nari mbivuze, hari abatwumva batari mu Rwanda, umuryango Agahozo, Avega Agahozo, mubabwire igihe watangiriye n'intego umuryango wari ufite ushingwa.
Murakoze cyane. Umuryango Avega Agahozo ni umuryango utegamiye kuri leta, utari uwa leta, washinzwe n'abapfakazi bapfakajwe na Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, ukaba waratangiye mu 1995 Jenoside irangije. Ifite rero intego n'intumbero yashingiyeho kugira ngo ishingwe. Icya mbere byari kugira ngo abapfakazi bivane mu bwigunge. Ikindi ni ukugira ngo bomorane ibikomere, kuko babonaga basa naho bari mu bwigunge bwabo, nta muntu wundi ubitayeho. Hanyuma bagira umwete wo kwishyira hamwe kugira ngo bajye baganira ku bibazo byabo, bafane ihungabana, biyubake, bafashanye mu buryo bwose bishoboka mu mibereho yabo, mu bukungu, mu butabera, ndetse n'umuvugizi w'umuryango, kugira ngo ari abayobozi b'igihugu, ari bafatanyabikorwa bo hirya no hino, ndetse ku rwego mpuzamahanga babashe kuwumenya, babashe kutwumva. Izo ntego rero twazigezeho urebye. Kwa waratangiye rero mu 1995, utangirira mu mujyi wa Kigali, utangijwe n'abanyamuryango bapfakazi bake, ariko uza kuza kwagura imbago zawo ugera mu ntara zose mu turere twose ndetse no mu mirenge niho inzego zayo zose zigarukira.
Yeah, utubwiye rero izo ntego z'umuryango Avega Agahozo, ubu iyo intambwe mumaze kugeraho urasa nkaho uvuga ko mwazigezeho, ko mwishimiye aho mugeze, watubwira muri makeya uhereye nko ku ngero.
Umuryango Agahozo mu ntego zayo, intego nyinshi zagezweho pe zagezweho, ariko nta zera ngo de ntago byagezweho ijana ku ijana, kuko mu myaka 25 tumaze ubukene buracyari mu banyamuryango, cyane cyane abari bashaje cyane badafite n'akazi, badafite indi mibereho, badafite imitungo, abo ngabo bari barazahaye n'ubu ntibameze neza. Ariko umubare munini, ko twatangiye turi 2025, ibarura rya mbere ryari ryagaragazaga 2025 by'abanyamuryango bazega, ariko bagiye bagabanyuka birumvikana, ubu turabara batarenga 19,000. Muri abo ngabo hari abantu bari bafite ubuhezi n'ubu ngubu bagikomeza, hari abantu bagiye bafashwa na leta mu nzego nyinshi, hari n'abandi bakimeze nabi, ntabwo ubushobozi bwashobotse kugira ngo buri wese yiyumve ko ameze neza yihagije uko yumva yifuza. Ariko mu by'ukuri nk'abanyarwanda bandi basanzwe, abapfakazi ba Jenoside ntabwo ari bo batindi cyangwa se ntabwo ari bo bakeneye bariho kugeza uno munota. Ubu rero Avega mu buvugizi bwayo igenda ivuganira abantu kugira ngo bagire imibereho myiza mu nzego zose, mu bukungu, mu buvuzi, cyane cyane mu buvuzi, cyane ibyo twabifashijwemo na leta biciye mu kigega cyashingiwe gufasha abacitse ku icumu batishoboye. Mu ntego zayo z'ingenzi harimo ubuvuzi, abantu baravurwa indwara cyane cyane zatewe na Jenoside, ndetse n'izitari ingaruka nazo bakazidufasha kwivuza, badufasha abari bagishoboye kwiga barize, abana bacu imfubyi zacu zarize, gusanira abantu amacumbi yabo, uretse ko hariho abantu benshi bagiye basanirwa muri 1996 bagasana utuzu twabo twari twarashaje, ariko kugeza ubu ngubu nizo zishaje kugeza ubu, abubakiwe izikomeye n'ubu ngubu ziracyakomeye. Intego rero muri make buriya zagiye zigerwaho ubu turaho, ndetse uko tugenda dusaza hari ababyeyi bagizwe incike na Jenoside ubitwa intwaza, bafite uburyo bateguriwe gusaza neza batanduranyije. Leta idufasha hamwe na Unity Club ni umuryango w'ababyeyi b'abayobozi, bakuru b'igihugu b'abadamu, bashinga umuryango ufasha Avega gushaka amazu y'amasaziro yabo babyeyi bakuze cyane kandi batishoboye, ubu ngubu bari gufashirizwamo kugeza ubu ngubu bameze neza. Iyo miryango, izo nzu ziri ihuye Inyanza na Bugesera, twitegura no gutaha iyindi vuba aha ngaha muri kuno kwibuka, dutaha iyindi iri Rusizi. Aho ngaho ni ugenda bigaragaza rero uko abanyamuryango bagiye bazamuka buhoro buhoro, kandi tuyifashwamo n'abaterankunga bacu badukunda.
Turagenda tubigarukaho mu kanya muri kiganiro. Turacyafite iminota ihagije mbere yuko twakira abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Kenshi iyo bavuze umupfakazi abantu bumva umugore, abagabo bo biciwe abagore nabo muri kumwe mu muryango Avega Agahozo?
Abagabo umuryango w'abapfakazi urimo abagore, harimo n'abagabo, kuko iyo umuntu wese atakaje uwo bashakanye, yaba umugabo yaba umugore wese yitwa umupfakazi, turabafite benshi b'abagabo, ndetse no muri za komite nyobozi mu nzego zose tuba turi kumwe. Iyo dutoye dutoramo abagabo, dutoramo abagore, ariko ntibimubuza kwitwa umupfakazi n'umugabo bwose arahari cyane.
Murumva radijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kiganiro muri isanga. Reka noneho tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire Felix. Uranyumva?
Ndakumva.
Ye udukurikira hagana he?
Mu Rwanda irwamagana.
Ye ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo gato uwo muntu yaramaze gusobanura kuri radio. Abantu barafashwa ari gusanga nanone bidahagije kuko hari icyo babafasha ariko bakagaragara n'ikindi kibura.
Tabura iki?
Ubu ngubu hari uwo bahereza inka ariko noneho ugasanga biramufashije ariko nta gifite ubwatsi, nta gifite n'umuntu wenda wamufasha gusana n'ikiraro. Icyifuzo agira ngo bazajya bafasha umuntu ariko basanakurikirana nimba cyakintu bamufatira ariko cyamumara. Rero kuko usanga benshi abafite inka bamuhaye ariko ntagire inzu, afite inzu ntasarimaku wajya akantu amufasha. Baje kubitubwiraho neza nimba babona koko icyo babafasha. Yego biba bihagije ariko haba hari ibindi birimo bigora kugira ngo bakomeze baterwe n'abana.
Ye Felix rwose urakoze cyane. Madame Muzawayesu Felix ati hari abantu barafashwa ariko haracyari ikibura nk'ibyo atanzeho urugero rw'inka itafite ikiraro cyangwa se mwavugaga n'abubakirwa wubakiwe inzu ikaba yasenyuka. Hari gukurikirana bakareba niba umuntu uko yafashijwe hari icyo byamugezeho cyangwa niba nta kandi kabazo asigaranye.
Nibyo rwose arakoze Felix ibyo avuga nibyo. Kimwe n'izindi gahunda za leta zo gufasha n'abatishoboye muri rusange n'abapfakazi bacu barimo koko agahabwa itungo atari bubashe kurikurikirana. Icyo avega ikora, avega nta mutungo ugaragara ufatika wayo yifitiye, ariko icyo ukora ni ubuvugizi. Uwo muntu turamukurikirana tukareba niba koko ubwo bushobozi ntabwo afite, akaba twamufasha ku buvugizi akubakirwa nk'abandi bubakirwa ikiraro, akazafashwa gukurikirana iryo tungo. Ariko azega ubwayo ntabwo iza mu rugo rw'uwo muntu kuko nta bushobozi bundi. Icyo ishoboye rero niki imufasha, ariko abenshi tuba tubazi ibyo barura turariza aho ibibazo biri hose tuba tuhazi kuko mu nzego zose mu turere mu mirenge abanyamuryango turaziranye bihagije. Ufite n'ibibazo biremereye tuba tumuzi, ariko ntabwo birakemuka ijana ku ijana. Birumvikana ko bitakemuka ijana ku ijana ngo yubakirwe byose nisenyuka dusubire inyuma twubake, cyane ko amafaranga bafasha tuyahabwa n'abaterankunga hari menshi nka farge yagiye ibubakira agasenyuka. Birumvikana ariko ibyo byose turabiportinga, turabivuga, tugahamagara, tukababwira, bakagira ikintu badufasha mu byo bashoboye. Ibyo avuga nibyo kandi birahari, dukwiriye kubona abashobora kumenya kudufasha nyine uko bimeze. Nanjye nabivuze yuko ntibishobora kugirwaho ijana ku ijana muri iyi myaka.
Twakire na Frederic. Frederic urahagana hehe?
Shadrack mu karere ka Nyanza mu Rwanda. Ubwo rero kifuzo cyanjye ndi kumva abaterankunga arenda ari abamama b'abayobozi bakuru, ariko kubera ko kuri imfubyi babaze ndetse no kuba nka warasigaye urezise nabyo birababaza, nibaza ko byakarenze kuri urwo rwego kugira ngo na wa wundi wo mu cyaro hasi abe yagerwaho n'ubufasha. Urumva biracyaje ndabikorera hegera mbega hegera ahagaragara mu mujyi cyangwa se ajagutse hari abatabaragerwaho n'ubwo bufasha. Nibaza ko umutima w'urukundo wakwagutse ukava kuri abo ngabo babaje gukora icyo gikorwa bakubaka izo nzu zo kugira ngo haboneke amasaziro meza, ahubwo bikagera n'ahandi no mu mirenge hasi.
Shadrack uravuga kuri ubu buryo bwo kubakira abantu aho bazasaze?
Byakavuye mu rwego rw'utwo turere bikazajya umutima w'urukundo kugenda waguka bikanozwa bikazajya no mu rwego rw'umurenge, kuko hari abatagerwaho cyane batagerwaho nyine nk'uko ari kubidusobanurira murwego rwa
ye reka reka ubwo ngo muho umwanya agire icyo wakubwiraho Saverina hari icyo wavuga kuri iki gitekerezo cya Shadrake
Shadrake namwumvise ni byiza arabivuga rwose uko bimeze ariko ari amazu y'amasaziro cyane cyane abantu badafite ahantu baba batishoboye batagezweho n'ubundi bufasha bose nibo guhamagarirwa muri ziriya nzu z'amasaziro zitwa inkinga nzima inshuro nyinshi numvise hariho n'abanyarwamagana nzi ko irwamagana hari inzu y'umuminsi yubatse ya 4-in-1 turimo gushaka abantu bayijyamo ariko kugeza ubu ngubu ugasanga abantu basa naho batabikunze batabishaka buri muntu agashaka ko bamusanga iwabo kandi ibyo bintu biragoye pe ariko kubegeranya biranadufasha bidufasha n'abaterankunga kubegera bakamenya aho bari busange umuntu ari kumwe n'abagenzi be birafasha kurusha kuzahamagara umuntu ngo najye gusura umuntu uri Rusizi uri Gikongoro ahanaha mu cyaro kumugeraho bwite ku giti cye ntabwo biba byoroshye ibyo birakomeye ariko ntabwo tubiyobewe n'ibibazo tuzi twese
none super
umuti waje kugira ngo tubikemure nuko dushobora kwegeranya abo bantu badafite aho baba bagashyirwa muri ariya mazu kugeza n'ubu haracyari mu imyanya kandi ntabwo baruzura
none suko biteganyijwe abantu n'abantu tuvuge nk'abantu begereye iyo aho iyo nzu iri nibo bashobora kuyijyamo muri ako karere cyangwa umuntu ashobora kuva nk'inyanza akajya irwamagana hari inzu ahitamo gute umuntu ashobora guhitamo cyangwa muramubwira mutari ahari inzu ushobora kuza akaba ari bufata icyemezo
ntabwo ari wowe wihitiramo ahubwo haba ibarura ry'abo bantu badafite aho baba noneho babarurirwa mu mirenge yabo bakabatanga abo bantu bakazegeranywa akarere runaka kagaterura abantu babo bakajyanwa mu nzu y'amasaziro aho imyanya ikiri muri iriya nzu wenda ya Bugesera tuvuge harimo abantu hafi ya bose baturuka mu karere ka mu turere twose tw'Iburasirazuba ndetse harimo n'abaturuka mu tundi turere bari mu Bugesera kimwe n'uko ihuye hashobora kubonekamo ab'intara zose zinyuranye nta muntu n'umwe ufite aho yahitamo aho bamujyana arahajya ntawe bahitishamo cyangwa se ngo ntawe bategeka oya bareba ufite ikibazo n'uwuhe kandi ntabwo bashobora kumuhata bamujyana bamuganirije bamweretse ibyiza byaho bamweretse imibereho yabo bakagumya wenda kuba babitinya ariko iyo umwe agezeyo aho yasize inyuma nawe adufasha kubakangura kandi ati nta biza nk'ibi ngibi
narese muri make babwira abo banga mukabona bagingimiranya batashaka kujya muri ayo mazuba ni impamvu zihe batanga
bo baba bavuga bafite impamvu nyinshi nk'abantu bakuru hari ubwo akubwira ati umugabo wanjye yansize ku isambu uba hari arimo arandeba azangaya yuko nataye urugo sinzaca ibintu byanjye umurimo wanjye kandi urabibona yuko batanawe ushoboye kuwuhinga ariko utwo tuntu tw'abantu bakuru two kugumya ku izima cy'umuco w'abanyarwanda mutayobewe kumva ko yikomeyeho ku tuntu twe naho ngabo ni mu myumvire yawe ariko iyo ateye urutanga akabyemera iyo agezeyo arishima ati ahubwo twatinze kugenda
twakire na Fabien uranyumva
cyane ndagije imana Fabien
yego urahagana hehe
abamvuka mu karere ka Karongi ahitwa Imemba ariko ubu ngubu ndi kubarizwa i Kigali
yego
ndagira ngo nibande ku kibazo cy'imfubyi hari imfubyi usanga zifashwa zikabasha kwiga ndetse zikigana kaminuza ariko zamara gufashwa wenda binyuze mu kigega farije ugasanga abo bana iyo barangije kwiga nabo bakurikirana kugira ngo babashe kuba nabo baronka akazi kuko kuri iki gihe nabonye iyo udafite mwene wanyu gusunika kandi nk'imfubyi nta mwene wabo ufite cyangwa se umuntu w'inshuti ugusunika ngo agusunike ubashe kubona akazi usanga ya mfubyi idafite uyivugira n'ubundi ikomeza kuba mu buzima bubi n'amashuri yize ugasanga ntacyo abashije kumumarira ikindi kibazo cya kabiri nari mfite ese bateganya iki kubana usanga ari imfubyi baba biga nka kaminuza bitewe n'ubuzima bubi babayemo ugasanga wenda niba atsinzwe amasomo nabashe kwimuka bahise bamukura ku rutonde rw'abafashwa kandi bitewe n'ubuzima bubi yabayemo wenda afasha nka bari umunabe nabashe gukomeza kwiga amashuri mu by'ukuri ndumva nabo bajya batekereza niba babafasha bakabakomeza bakabafasha kugira n'ubundi barangize amashuri ndetse n'uwarangije abashe kubona akazi kugira ngo abashe gutera inkunga nabona akazi n'aba bana basigaye batariga ku mushahara yabonye agira icyo atanga afashe ab'inyuma. Murakoze.
Urakoze cyane Fabien Ndagizimana.
Urakoze namwe cyane n'umutumirwa. Murakoze.
Saverina Ndagizimana, ibyo avuga byerekeranye n'imfubyi nawe wavugaga mu kanya ko mufasha n'imfubyi zanyu zafashijwe bakiga, ariko arongeraho ko hari n'abafite ikibazo cyo kudakurikiranwa cyangwa se gutereranwa igihe bananiwe kwiga. Murabivugaho iki?
Wanda ndabanza mvuge cyane cyane kuba ariya bafashijwe bakabasha kwiga. Iyo amaze kwiga Fabi aravuga ngo wenda ntakurikiranwa ngo ubone akazi, icyo ni ikibazo ubona cyaba gisa naho kiturenze twebwe, kuko kumuhesha akazi nka vega twe urumva ko tutabishobora. Icyo dukora ni ubuvugizi ku muntu kugira ngo abanza kure abashe kwirwanaho nawe. Nk'abandi Banyarwanda cyangwa se nk'urundi rubyiruko, abana benshi barangiza amashuri iyo atabashije atagize ayo mahirwe yo kubona icyo akora, birumvikana ko yandagara arandagara, ariko abo bantu turabazi. Icyo dukora rero noneho ibyo ari byo byose nta handi twabashakira akazi, ariko hari na gahunda cyane cyane ariko igenewe ku batarashoboye kwiga. Gahunda yo kubigisha imyuga, gahunda yo kubigisha imyuga irahari. Hari ibyiciro byinshi tumaze guhugura babasha kwirwanaho, bize ibintu bya hoteleri bakabasha kujya gukora amashyirahamwe, cyangwa se akaba yasaba ahantu akazi akakabona, cyane cyane biriya bintu by'imirimo y'amaboko n'imyuga byo ubona abana byiza ntibakunze kwandagara cyane. Ariko hari nyine abize bakarangiza ntibabona akazi. Ibyo ni ikibazo dusangiye nk'Abanyarwanda. Avega ubwayo itabasha kwiharira ngo ikiyangaje ngo twashakira abana akazi. Ibyo ntago byakunda, nta n'uwanabyizeza abandi yaba ari kubeshya rwose. Ariko icyo dukora ni ukumufasha kugira ubumenyi buhagije mu bibazo afite, kugira ngo abashe gukura abana babyaye, abana bagira ibibazo runaka nk'urubyiruko ni benshi. Abo bantu tubatekerezaho ni iki twakorera abangaba kugira ngo babashe kugira icyo bageraho, niki icyo kintu tuba tukibaza tuba tugitekereza tukagikorera imishinga tugasaba abaterankunga bakadufasha tukabahugura muri ibi ahasigaye ajya hanze nk'undi muntu ugiye ku isoko ry'imirimo. Nyuma yaho ngaho kumukurikirana rwose ntago aziga yabivamo. Ni ikibazo kireba leta muri rusange n'abaturage bayo.
Noneho uyu wananiwe rero no kwiga kubera ko harimo kwita kuri barumuna be, urumva bafite n'ibindi bibazo birenze iby'undi mwana ugenda waba ari wenyine, noneho akaba asabwa kuba umubyeyi akaba n'umunyeshuri n'ibindi byose bireba urugo, wowe afashwa gute?
Ubu ngubu hari inkunga wenda zisanzwe ariko za rusange zisanzwe zo kuba bamufasha kubona amacumbi, zo kuba bamufasha ibyo ari byose. Abantu b'abana b'imfubyi ba jenoside mu by'ukuri ntawe uri hasi y'imyaka 25 kugeza ubu ngubu, abasa naho akuze nawe wo kugerageza kwirwana. Ariko mbere bakiri na batoya nawe akiri na mutoya ntiyabashije kwiga, birumvikana. Niba bo ngabo noneho batangiye gukura bagashakirwa imirimo ijyanye n'imyuga, amahugurwa ajyanye n'imyuga, nawe akabasha kwirwanaho nyuma. Ntawe tuvuga ngo twamutererana muri ubu buryo, ariko ubushobozi buhari nibwo dukoresha, kandi ni ubuvugizi dukoresha. Nta mafaranga tumuhereza mu ntoki ngo enda agenda ugiye gukora gutya, ahubwo tumugira inama, tukamuhugura, tukamufasha, tukamusura ni ibihe bibazo afite, tukamuvuganira ikibonetse, nawe agahera aho ngaho kugira ngo nawe abashe kuhazamukira yirwaneho. Kandi kugeza ubu ngubu numva aho abana bacu bageze nta mwana
ukiri hasi wo kuba atabasha kwirwanaho rwose mu myaka bafite
bamaze gukura
twakire
na Juste wowe urahagana he
gende Kigali mu Rwanda
yego
ngiriwe
neza
I was able to get a little bit of a iyo tugiye hirya no hino mu karere ntuye mu Kanyarugenge mbashije gukurikira no kureba abo nari ndi muri 1994 mu bikuru ni abagabo n'abamama bifashije bariho neza bari mu ngo bagerageje gushakirwa n'ubuyobozi bufatanyije n'iyo miryango ibihagarariye aho yaravuze mugenzi wanjye umwe waruvuze bijyanye n'abana biga ntibabone kwa kazi ni ikibazo kiri rusange muri Afurika numva atari mu Rwanda gusa nkuko bari babivuze aho hakabayeho kugira ngo umuntu nimba yize nimba arangije n'ayo mashuri nawe yishakemo ubushobozi bwe bwo kugira ngo yabone akazi ndaza kunyuranya n'uwavuze ko byaba ari ikimenyane cyangwa se bakoresha ikimenyane kubera ko
ntabwo ari umuvugizi
ariko ndumva urubyiruko rwugarije ibibazo byugarije urubyiruko muri Afurika ni hose ntabwo ari mu Rwanda honyine
birumvikana urakoze cyane Justin
murakoze cyane
twakire na Thomas Toma.
Hello.
Oui, urahagana he?
Ndi Rongo muri Malawi.
Yego.
Ikiganiro nagikurikiranye.
Yego.
Ariko buriyo bireze uko gufasha abacika cyo mu Rwanda bikogwa. Nitwo bideha birimo ikimenyane kuko usanga bibanda cyane ku bwo kumwe bw'abatutsi reka ndabivuga uko niko se dukunda kubivuga. Ariko njuko ndabibona ndabumenga niko gutegura indi genocide kuko nk'abana b'abahutu baba batari ko barafashwa mu ino minsi bazokora nabi zotera ikibazo mu yindi minsi ubwo rero aho babigenzwa bakwiye kubisubiramo bakaraba ati nimba tuko dufasha bareka dufashe naba kugira ngo mu myaka izoza ntibizotera ikibazo kuko bari ko barakora kandi bari ko barasaza bari ko baragenda
ariko ntaho yigeze atubwira ko abapfakazi ari ubwoko bumwe
no niko bivugwa mu majambo ariko ubiravye mu ngiro siko bimeze gusa ndazi murabizi nangwe bamenyesha makuru gusa nuko mutaza mushaka kubivuga niko bimeze
ubifite igihe gihamya
yes
tuvuge nko muri uyu muryango avega ntaho yigeze asobanura ko ari ubwoko bumwe muri buriya muryango bufashanya gufatana mu mugongo guhozanya komorana ibikomere n'ibindi byose yatubwire kanze muho umwanya hanyuma agira icyo akubwira Saveri namwe agira icyo mubwira Thomas
murakoze cyane Thomas muri Malawi aravuga ko muri Avega habamo ikimenyane rwose ubanza atarabaye mu Rwanda ngo amenye uwo muryango ukuntu uteye kuko iyo bavuze ngo uyu ni umuryango w'abapfakazi biciwe abagabo babo muri genocide ntabwo umugore wese none se ntabwo harimo abagore b'abahutukazi nyine bari barashakanye n'abatutsi se nta bagabo se bari barashatse abagore b'abatutsi se abo ngabo nibo babishe mugenzi w'agasigara ari muri Avega tutarebye ngo ni umuhutu ni umututsi ni umutwa n'iki ibyo nta nubwo biba muri Avega nta nubwo twigeze tunabitekerezaho niba yashoboraga kuba yaba hafi akazagira amahirwe yo gusura wenda aho ari na benshi tuvuge nk'aho mu mpinga nzima harimo abamama benshi muri ibyo bigo nababwiye niba tutitegereza umuntu n'umututsi akabimenya
sinizere ko mu Rwanda byinyize tukinabikurikira niba ariko afite ukuntabizi azajya atwitegerereze aturobanurire ati uyu nguyu ni umuhutu ni umututsi ni umutwa cyangwa se atubwire ati uyu nguyu ni umuhutu kazi yari yarashakanye n'umututsi baramwica hanyuma uwo muhutu baramwirukana ntibamwakira muri Afurika rwose ibyo bintu si byo Thomas atubabarire ntago ari byo uzasobanuze neza nta kimenyane na kimwe kijyanye n'amoko dufite muri Afurika na kimwe ariko abo dufasha rero bose na ufite iyo kriteri yuko yarabuze mugenzi we bitewe na jenoside yakorewe abatutsi niyo kriteri y'ingenzi tugenderaho ibindi byose ntabwo tujya tubireba pe
na uwitwa Mugiraneza Denis nawe yatwandikiye kuri Facebook ubutumwa burebure ariko ndafataho gatoya aravuze ati ikigaragara abarokotse muri rusange twarafashijwe pe kuvuga ko bihagije byo mbona bitavugwa kuko n'igihugu cyacu ntikifashije bihagije ati gusa hari icyakozwe iyo urebye uko ibihe byagiye bikurikirana agatanga ingero akavuga ko habayeho kubakirwa cyangwa se gucuzwa kuvuzwa no guhabwa ibindi bintu bifasha mu buzima ubwo rero ndumva twakomeza tukaganira n'abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika ariko reka ndebe ni ubutumwa bwa Ntare Rwiziringa aravuga ngo ariko se mwebwe ko muri abanyamakuru kandi mugomba gukurikirana akantu ku kandi mukabona mubone ibyabonwa bishya bivuga ku bwicanyi bwo mu Rwanda abo mwita abapfakazi ba jenoside n'ibandi aha ntabwo nzi sinumva icyo ashaka kuvuga Savenda hari icyo wabivugaho
ndumva ngira ngo ikibazo cye cyenda kumera nk'icya Thomas simbizi nange icyo ashatse kugeraho ngo iyo mwitegereje mubona ngo abapfakazi ba jenoside n'ibandi igisobanuro nagumye gutanga umupfakazi wa jenoside n'uwiciwe uwo bashakanye azize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 icyo nicyo cy'ingenzi urenze aho ngaho nta yindi kriteri inagaragara ikomeye ihari uwo ari we wese uzi ko yapfushije umugabo cyangwa se agapfusha umugore uko yaba ari kose bitewe na jenoside uwo wese ni umunyamuryango wa Afurika
Saverina hari ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko Ntare ahamagaye reka nze tumuhe umwanya ubwo adusobanurira icyo yashaka kuvuga Ntare uranyumva Ntare
yego
uranyumva neza
ndabumva neza
ntabwo twari tubase gusobanukirwa tugize amahirwe urahamagara washobanuraho gatoya kuri ikibazo cyawe
bo igitumye mbaza icyo kibazo ibimaze kugaragara bo abantu tujye turava mu bintu byo kubeshabesha abanyarwanda ibibazo byo mu Rwanda bimaze kuba urusobekeranye babeshabesha abantu baravuga bati nta bwoko buhari mu Rwanda barangiza ngo jenoside yakorewe abatutsi ubwo bwoko buturutse he kukibuza mu gihe cyiza bya jenoside gusa uwo nguwo aciye akarongo ngo ni uwiciwe umugabo ngo ari umututsi
cyangwa umugore
niba yariciwe umugabo ari umutukazi we ntabwo none ari ntuza ntabwo ari umupfakazi ibyo bintu noneho wareba ubushakashatsi bugumye kwergenda bwerekana n'abatutsi ubwabo bamwe bavuga yuko abatutsi ari bo biteguriye ubwicanyi njye nta nubwo nzita jenoside y'abatutsi bita ko ari ukwicana hagati y'abanyarwanda kuko ntabwo umututsi yategura jenoside kandi we yararasiga kuko bimaze kugaragara ko abatutsi bagize uruhare mu kwica abatutsi bene wabo barigenye
ariko turimo tuvuga uwishwe wese ibyo ari byose nk'uko yabisobanuye uwazize jenoside yakorewe abatutsi kandi
jenoside yakorewe abatutsi nibyo ndi gushaka kugarukaho kugira ngo namwe b'abanyamakuru kamwe yo mu mujyi muragerageza gukurikirana
ibyo ntabwo ari twe
umuriro na none akazabibinda abantu bakabesha ngo ni jenoside
Saverina
urabona nk'igitabo reka duhere kuri ntuza kuri this world ntuza ibya ntuza ibya filime y'uriya mu Bwongereza aho abigaragara neza kwa batutsi ariyo bagize uruhare mu ntuza no kugira ngo batutsi bapfe kajuga ari umututsi yari akuri intera hamwe kandi abatutsi bose bavuga yuko ngo abatutsi intera hamwe ngo zishe abatutsi tukaza ku gitabo cya Judi bigaragara neza kwa batutsi bagize uruhare mu kwica abatutsi
hanyuma se ninde buretse ntare reka we kujya kure cyane ninde wavuze ko nje nyibyo uvuze ngo abatutsi bishe abatutsi bavuze genocide yakorewe abatutsi bishwe n'abatutsi cyangwa bagafatwa n'abahutu ntago ba
nabwo iyo mvugo nje nkiyemera ubu ngubu nkurikije izo nje okay. Mbona n'ibimenyetso nagiye mbona kandi n'ibyo abatutsi ubwabo bivugira
reka tugaruke ku byo twari turimo turareba uburyo abantu biciwe yaba ari umuhutu yaba ari umututsi wari washakanye n'umuhutu ibyo aribyo byose Savena yabisobanuye turareba rero uburyo barimo biyunga babashize kwirwanaho no gushaka ubufasha butuma babasha kubaho muri ubwo buzima bari basigayemo nyuma y'imyaka 25
none se umuntuza umuhutare warashatse umututsi kazi nyine uwo mututsi kazi akitwa cyangwa umuntu kazi warashatse umututsi akitwa uretse ko abantu batubesha na mpimibare y'abahutu kazi yabarongowe n'abatutsi bari muri ya vega gahuza mpe n'amazina yabo
ese urabihakana se kuko ntabarimo ko yamaze kubivuga Saverina nagira ngo mwongere mumusobanurire
ubanza ngira ngo uwo muvandimwe ntabwo ubanza atazumvise neza kuko kujya muri avega ntabwo bisaba kureba ngo ni umuntu cyangwa ni umututsi ahubwo umuntu hari genocide yakorewe abatutsi umuntu wese ngira ngo n'amahanga yose amaze kumenya yuko genocide mu Rwanda yabayeho yakorewe abatutsi nubwo avuga ngo abatutsi bishe n'abandi niba baranabishe niba hariho babishe ariko bakaba barapfuye nyine muri genocide uwo muntu umupfakazi wa genocide ibyo babishe ntubimbaze kuko jyewe sinavuga ngo bitwaga na bakanaka ndumva atari icyo kiganiro ntabwo aricyo twari turiho icy'ingenzi ngo njyewe nka Saverina umugabo wanjye yapfuye ku itariki iyi n'iyi mu kwezi kwa kane cyangwa se kuwa gatanu yishwe atemaguwe kubera ko yari umututsi niba ndi muhutu kugeza ubu ngubu ntimuzi uwo tuvugana niba ndi umuhutu ndiha ndi umututsi ibyo ntabwo birimo muri avuga ngo ubimbaze ariko ndi umwavega ndi umunyamuryango rero rwose ntare muvandimwe wihangane uzabaze neza mu Rwanda uperereze nta moko nk'ayo ngayo ajya abarwa muri avega rwose barimo benshi twakwita ubu bwoko ariko nubwo tutabinabivuga ariko bahari turavanze uko byagenda kose turavanze uzaza ubibaze neza uzababonamo kandi bazakwihera ubuhamya nujyayo bakakwiganiriza bazanakubwira
ndibwizera ko yasobanukiwe ntare wabyumvise
ariko nuko bimeze
ntare wumvise ibisobanuro baguhaye uzagenda ubegere ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko telefoni ye yavuyeho ubwo ndizera ko yasobanukiwe reka twakire Sabato Sabato urahagana
radiyo ijwi rya Amerika
wiriwe uri hehe
nitwa koko Sabato Israeli ndi mu mudugudu wa Nyagatovu mu murenge wa Nyagatovu mu kagari ka Nyagatovu no mu karere ka Karongi mu Rwanda
yego
ndashimira cyane umuryango wa Vega Gahozo kubera uruhare rwawo mu kongera gusana imitima y'abapfakazi n'imfubyi za jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda nge mbifitiye ubuhamya kuko naganiriye na benshi muri bo bagenda bagaragaza ukuntu bari bameze mbere uwo muryango utaraza mu by'ukuri wumva wabonaga icyizere cy'ubuzima bwabo cyaratakaye ariko aho uwo muryango ugiriyeho ugahumuriza imitima yabo mu by'ukuri ubona bafite icyizere cyo kubaho kandi tushimira na Leta y'u Rwanda yagiye itera inkunga uwo muryango kugira ngo koko ugire imbaraga mu by'ukuri ni igikorwa cyiza ariko none nanagarutse ku mpfubyi n'abapfakazi za jenoside muri ibi bice byo mu Rusenyi mu karere ka Karongi ubona ari imiryango hari abana bagiye bafashwa bagiye babankincike bagiye bapfubye totari batagira ababyeyi bombi barapfuye muri jenoside ariko ugasanga ari imiryango yagiye ibakira ku buryo ubona abo bana bamerewe neza barabonye ababyeyi bandi ba kabiri ubona ari abana bameze neza hari n'abapfakazi nabo ubona nk'ababyeyi baba mama bongeye kujya bihuza n'abagabo kandi abo bagabo imyuka natangari babandi babagabo ari mu bice byitwaga ko ari abahutu mu by'ukuri bigaragaza umwe n'ubwiyunge bwongeye gutsimbatara ndazaza ba mama rwose bacitse ku cumu babana n'abo bagabo kandi ubona bongeye kwiyunga bakabona baraganira rero bakabona babanye neza ni ikintu kiza cyo kwishimira rwose njye nka Sabato Nyagatovu nishimiye cyane
Sabato turagushimiye
ariko noneho kandi gato kugira ngo nanasoze mbikuye ku mutima nshimiye mu by'ukuri abarokotse jenoside bose kubera yuko bongeye kugira icyizere cyo kubaho ubona mu bikorwa by'iterambere barimo barakora ko bifite icyizere cy'ubuzima kubera ko leta y'u Rwanda yavuze yuko nta jenoside izongera kuba mu Rwanda batwigisha umwe n'ubwiyunge batwigisha kubaho dufite icyizere cy'ejo hazaza ubona bishimye kandi koko nibahumure batuze turi mu Rwanda rw'umutekano nta jenoside izongera kuba mu Rwanda kwaka ngo jenoside never again noneho bahumure ntabwo bizongera kubaho ntuzagerageza kuzanye ingengabitekerezo ya jenoside tuzamurwanya tumwamagane kugira ngo uru Rwanda koko uru Rwanda rw'umwe n'ubwiyunge rw'abanyarwanda nta vangura iryo ryo ryose rishingiye ku bwoko n'indi iryo ryose murakoze ni Sabato Nyagatovu nkunda radio ijwi rya Amerika cyane
urakoze cyane Sabato kuri icyo gitekerezo cyawe twakire na Eric
karame
wiriwe neza urahagana he
bo ngenda ahantu bitihuye muri kaminuza y'u Rwanda
mu majyepfo y'u Rwanda
yego
nuko ikibazo cyangwa igitekerezo
bo igitekerezo ngiye cyo navuga nuko nashima mu by'ukuri nkurikije uburyo ki leta y'u Rwanda ibintu ikora ku mpfubyi ku bapfakazi bona harimo kwishyurira abana amashuri bakiga nta kibazo bakabafasha bapfakazi barabagenera rwose bakabubakira mu by'ukuri urebye usanga rwose leta ugerageje ugareba ibibazo igihugu cyari cyahuye nabyo ubona bacitse ku icumu rwose leta igerageza kubafasha cyane
reka tugushimire nawe rwose kuba uduhamagaye
yego akoze cyane
yego hari Brenda Gitego waravuga ngo ikibazo cyanyu kirababaje twari twabajije niba babona imfubyi n'abapfakazi bafashwa bihagije mu bice baherereyemo ati ikibazo cyanyu kirababaje cyane ati imfubyi se zifashwa bihagije ninde wazisimburira urukundo babujijwe rwo kubura ababyeyi abapfakazi se mwumva ari nde wabasimburira abagabo babo babuze mujye mubaza ibibazo bisobanutse bitarimo kujomba abantu mu nkovu rero ndibaza uyu muntu afite uburakari bukabije nubwo yatwumvise nabi kuko twasaga kumenya uko abantu bafashijwe n'uburyo n'ikibura cyangwa se uburyo bashobora kurushaho gufashwa ariko ndabona afite uburakari yanditse birebire ariko reka mbigarukiriza aho ngaho Saverina murabivugaho iki
Brenda buriya ubwo burakari bubafite aho buvuye ni ukumwihanganira niko abantu tumeze
yego
buriya abafite byinshi yibutse nk'uko avuze ati nubwo bafashwa ntawamuzanira wa mubyeyi we yabuze ntawamuzanira umugabo we ntawamuzanira umwana we yabuze ibyo avuga ni ukuri kandi uretse n'abantu n'imana ngira ngo ntirandabikora uwagiye aba yagiye sibyo yihangane rero rwashobora kuba yumvise wenda ibiganiro bidashimishije bikamujyana ahantu burya abantu imitima yacu yarakomeretse wa mugani njye ndimo ndumva ari nk'umuntu ubabaye ariko yihangane ntabwo ari ukutujomba mu mitima kuko ni ntabwo twabuze abantu kuvuga ariko icyo dushaka twebwe ni ugukomera ni ugukomera uko yabivuga kose bikaba bimaze ariko umuntu agakomera mu mutima akihangana ntakomereke kuko twitaye kubivugwa wari wese yajya ku gasozi akirukanka icyo nicyo mu mibereho icyizere cyo kubaho nicyo kidusaba rero dukomere twihangane mu mitima yacu umuntu wese arababaye afite uko ababaye ariko sinangombwa rero kubigaragaza cyane ubwo biba byanze byamunaniye musabiye kwihangana rwose
nibyo bihangane uburakari ndabona ni bwose hari na Thomas Bukeye nawe warakaye nawe yanditse avuga ngo uko njye mbibona gufasha abarokotse jenoside bikorwa ngo ndabona bidashemeye kuko hari gufashwa abatutsi gusa nabo nyine si bose byari kuba byiza yiswe genocide yakorewe abanyarwanda kuko hapfuye ingeri zose gusa ndabona yarahindutse business burakari buracyaza
yego
nuko byakira twibutse rero abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri Isanga aho tuganira na Saverina Mujawayezu akaba ari Vice Presidente w'umuryango cyangwa se Association Avega Agahozo y'abapfakazi ba Jenoside mu Rwanda. Muri iki gihe rero u Rwanda rwitegura kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi. Turakomeza rero twakira ibitekerezo byanyu ndetse n'ibibazo mwifuza kubaza umutumirwa wacu. Mbibutsa telefone mushobora kutubipaho, telefone ya WhatsApp 202 ubanza akamenyetso ko guteranya 202 441 931. Mbagarutseho rero Madame Saverina, mu bihe biri imbere murabona muteganya iki? Nkuko mwatubwiraga ko mwatangiye muri abanyamuryango benshi, ubu murimo kubarirwa tubwiraga nko mu 1900 hasi
2019
2019 ye, hanyuma uko abantu baragenda basaza barakura hari nabona bitaba Imana, ntabwo umuntu yatinya kubivuga. Ariko ikintu muteganya mu bihe biri imbere kugira ngo nyine mubone ingufu ni iki zo gufasha uretse bya bindi mwatubwiraga byo kuba mwubakira abantu kugira ngo babone uko basaza babone amasaziro, ibindi muteganya mu bihe biri imbere ni iki?
Ibindi duteganya ibyo byose turabibona kandi natwe tubitekerezaho cyane ko turi mu gusaza, igihe kizagera abapfakazi ba Jenoside imyaka yabo iba yararenze, nta muntu wenda ukinahari biranashoboka nako bizaba. Ariko ntabwo duteganya yuko umuryango aze kuzazima, ntabwo duteganya kuzazima, ahubwo turimo turateganya uburyo twinjizamo urubyiruko rukomoka ku banyamuryango muri gahunda zose za Zega, kugira ngo bazabashe gukomeza misiyo zayo, ariko bitabujije yuko bashobora guhindura bimwe muri gahunda, tuvuge nk'imvugo cyangwa se inyito. Niba tuvuga ko ari Zega Association des Veuves, urubyiruko rwacu dukomokaho ntabwo bazitwa abaveve, ariko bazakomeza imirimo twebwe twatangiye yo kugenda bafashanya nabo ubwabo n'abakomokaho, gutyo uwo muryango ukomeze. Umuryango ushobora kuvuka witwa gutya, ejo ugahindura misiyo cyangwa se ibindi ibikorwa ugahindura ukundi, ariko bigakomereza mu murongo wawo. Nuko nk'uko duteganya ko umuryango wacu uzakomeza uzakomereza mu rubyiruko rwacu, turimo turabategura, turimo turabyitegura natwe ku buryo mu gihe kizaza azizaba yarabaye, ntabwo rero duteganya ko ishobora kuzasenyuka. Ikindi duteganya harimo abana benshi, cyane cyane ku bana b'abakobwa bagenda bahura n'utubazo dutandukanye. Burya igitsina gore kigira ibibazo bisa n'umwihariko n'igitsina gabo. Abana b'abakobwa bacu tuba tubona mu myifatire, mu bikorwa by'urubyiruko bahura n'ibibazo, nuko kwita ku bana bacu, ku mfubyi zacu. Icyo kintu iyo gahunda turayifite yo kugumya gukurikirana ubuzima bwabo kugeza ubwo bashobora nabo kuzavamo abantu nyabantu babasha kwikorera no kugira icyo bigezaho, babasha gukorera igihugu, bagafatanya n'igihugu kucyubaka nk'uko natwe ubwacu ariko bimeze kugeza ubu, aho tumariye kwiyubaka, ihungabana rikagabanyuka, abantu bari mu nzego gufata ibyemezo, bari mu nteko ishinga amategeko, bari muri za njyana zibizi hirya hino mu buyobozi runaka no mu bakozi runaka, n'abo bana nabo ubwabo riri kugira ngo atazabasha guhungabana no kwandagara ngo ari ikirara. Dufite gahunda zibategurirwa zo kubafasha gukomeza kuba abantu, kubagorora no kubatunganya. Izo nibyo nibyo duteganya cyane cyane. Ubwo nari nshatse kuvuga rero uburyo tuzajya twinjiza abana bacu mu muryango muri gahunda za Vega buhoro, tukaba tukabategura uburyo bazakomeza uriya muryango.
Ku murongo wa telefone dufite na Daniel. Daniel.
Karame.
Wiriwe.
Wiriwe neza, muraho neza.
Yego, urahagana hehe?
Ndi Kanombe, Kigali mu Rwanda, Kicukiro.
Yego, ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo?
Ufite ikibazo ndetse n'igitekerezo. Ikibazo ufite hari abasekirite mu jenoside ikimara kurangira. Bavuye mu turere tumwe bimukira mu tundi, nkanjye urugero navuye muri Gisagara mu majyepfo, hanyuma nimukira I Kigali. I Kigali mamaze hafi imyaka 15 na 15 irashize. Ariko ikigaragara cyo umuntu wimutse akava ahandi akimukira ahandi, mu by'ukuri nta bufasha ajya abona, nta nubwo bamuha badutuma. Hari ibyemezo bagenda badutuma nyine, kuko kugira ngo wemezwe ko wacitse ku icumu utararokokeye muri ako gace, hari ukuntu ugenda ukazana icyemezo noneho ukakizana aho wimukiye, bakabona gihamya. Ariko ibyemezo turabizana, ntibagire ikintu batumarira. Ndakubwiza ukuri, iyo myaka yose ishize nta kintu na kimwe nigeze fashwa, uretse uyu mwaka wonyine nibwo baje kubera n'urugo n'umufasha wanjye nawe yacitse ku icumu, twese urumva ni ngorwa ziri hamwe. Kandi mu by'ukuri nituvuga gutyo, ntitukavuga ibintu nk'uko, natwe iyo tugira imiryango yacu tukayigira umuryango burya ufasha umuntu mu buryo bushoboka bwose, natwe iyo tuza kugira imiryango yacu ikaba ikiriho, ntabwo ibyo ngibyo tuba tubisaba, nta n'umuntu tuba tuganyira imiryango yacu, tuba dufatanya tukagira icyo tugeraho. Rero umuntu wabyumva gutyo ahari, wenda ntazanye amarangamutima cyane, ariko ngira ngo nawe bimubayeho umuryango we bakawica bakawumara, ntabwo ngira ngo ntawifuza kuguhabwa, umuntu yifuza kugira umuryango, umuryango bagafatanya ukagira icyo umufasha, ariko na kundi nyine twabigenza byatubayeho nta kundi. Ikintu rero mvuga rwose, mwazatubariza n'ababishinzwe, abantu twimukiye umuntu akava mu ntara imwe akimukira mu yindi, mu by'ukuri ntagafashwa, nk'ubu nkanjye kuva jenoside yarangira nta kintu bigeze bafasha na kimwe. Ni ukwibyo ntimara Kigali ndakodesha, mbese nta muntu nabwira, mbese ni ibibazo gusa ku muntu wimutse. Kandi niho twamaze gufatishiriza ubuzima, indangamuntu zacu niho twazifatiye, umwanya irangamuntu agenewe ya Kicukiro, indangamuntu batangira kuzitanga niho narindi. Ubwo urumva ibyo byose ntabwo babigenda, aravuga ati uno muntu amaze igihe muri aka karere, none ubwo amaze igihe muri aka karere reka tumwohereze iwabo, nitumara kumwohereza iwabo agenda azana icyemezo tukacitse ku icumu koko, azane irangamuntu ye turabona ko yifatiye intangano wa kera, hanyuma tubone tumumufashe.
Wavuye ntaguciye mu ijambo, wavuye ku Gisagara wari ufite ubufasha, wabashije kwiga cyangwa wahavuye usanga umuntu I Kigali?
Nahavuye nta kintu na
kimwe. Daniel, telefoni yawe ubanza icitse, ariko telefoni iracitse, nagira ngo mubaze niba aravuga ko umuntu wimutse akava ahantu, niba agomba kujya kwiyandikisha. Ubwo Savena, hari icyo wabiziho?
Ibyo ngibyo bo mu miryango y'abacitse ku icumu bose niko babikora, no muri Avega, no muri Ibuka, cyangwa se yaje cyangwa ziyaje, ni imiryango y'urubyiruko nayo yita ku bibazo by'urubyiruko by'umwihariko. Iyo miryango yose yashinzwe ijyanye no kwibuka cyangwa se ijyanye n'abarokotse jenoside, iyo umuntu yaturutse hirya no hino n'ubusanzwe koko kugira ngo bamwemere, nta kindi gihamya ni ukuzana ibyangombwa by'aho yarokokeye, barabimutuma n'ubundi. Iyo babimutumye rero akaza akabyimukana akabizana aho, akaza agafatanya mu bikorwa n'abahasanze, tuvuge niba ari uwo muribuka ibarura iramuzi, ajya mu nama zabo baramumenya, asobanura ibibazo bye barabimenya, ibishoboye gukemuka bigakemuka nk'uko bitakemuka nk'abandi ubundi bari basanzwe aho ngaho. Nanjye uvuga naho nicaye aha ngaha sindi uwaha ngaha wumva, nahoze ndi mu kandi karere. ariko sinavuga ngo ntacyo bashobora kumfasha kubera ko natutse mu kandi karere.
Aje kabigera rero mwa hari icyo ya ari inama mwamuha.
Inama twamuha rero ni ukuzana nyine ibyangombwa ari mutuma byaho yarokokeye bumvikana akaza kifatanya n'abandi bacitse kuwaho ngaho agiye. Akajya muri bo bakamumenya niba hari amatora atorwe hamwe nabo nibaza yuko ngira ngo atajya ajya mu nama zabo ngo akurikire n'ibisobanuro baba bamuhaye nta muntu nzi basubiza inyuma kubera wenda bashobora kureba ngo uyu nguyu ntababaye cyane kurusha abandi bakabanza bababaye cyane ariko ntawe basubiza inyuma kubera ko yaturutse ahandi ibyo ntabwo ari byo rwose
murakoze reka twakire na Kariza. Kariza uranyumva? Alo? Oui, ni Kariza?
Oliva.
Izina ryawe ba banza uwo mwavuganye ku murongo wa telefone yaryumvise nabe hari. Oliva. Wiriwe neza urakomeye se?
Wiriwe ndakomeye.
Urahagana hehe?
Muri Gasabo.
Reka ngushimire rwose kuba uduhamagaye. Hanyuma ufite igitekerezo cyangwa ni ikibazo wifuza kubaza?
Aya nta kibazo ufite nuko hari ikibazo mwarimu yabajije.
Yego.
Kijyanye ngo abacitse nk'icumi ngo impfubyi abapfakazi ko uko baba bafashwe ariko nabibonye ku mbuga nkoranyambaga niyo mpamvu nafashe telefoni.
Yego.
Ariko ba nta kibazo ngiye mbona nta kibazo bafite kuko wafashwe neza. Ubwo rero umuntu wari wakibajije ntabwo nasobanukiwe neza kugira ngo mbone ikibazo cye yari yabajije neza cyane byaje ari nk'igice niba wakisubiriramo
twifuzaga kumenya aho muherereye mwebwe harya watubwiye ko urahagana hehe?
Ndiyabaje muri Gasabo.
Twifuzaga kumenya uko abacitse ku icumu abapfakazi impfubyi babayeho muri kino gihe uko bafashwa niba mubona byaba bihagije.
Yewe mbona bafashwe neza nta kibazo kuko ibyangombwa byose barabihabwa. Nudafite aho aba cyangwa se umuntu abimfise bareba batagira umuryango n'umwe barubakiwe nta kibazo bafite ariko n'uwaba afite ikibazo sinzi aho cyaba kivuye kandi ndumva njyewe nanjye ndumwe muri bo ako numva nta kibazo gihari.
Rwose reka ngushimire Oliva by'umwihariko kandi ngushimire no mu izina rya bagenzi banjye hano ku Ijwi ry'Amerika ko nubwo dufite umutumirwa w'umudamu nanjye nkabundi ni wewe wenyine uduhamagaye muri kino kiganiro kandi ababa badukurikiye nibwira ko bashobora kuba ari benshi nizere ko bazarushaho gutinyuka. Urakoze cyane. Saverina akajambo ka nyuma ko gusoza ikiganiro niba hari icyo mwabwira batwumvanye mu bundi dusezeraneho.
Murakoze cyane namwe nagira ngo mbashimire cyane kuri iki kiganiro twafatanyije gusobanurira abanyarwanda imibereho y'abacitse ku icumu cyane cyane by'umwihariko ku bapfakazi ba jenoside ndetse n'imfubyi zabo. Nagira ngo icyo ntibashimire abatasobanukiwe n'abakibipinga cyangwa se bakibyumva ukundi. Hari benshi bagiye batwunganira babizi batubwiye ukuri nanjye bakanyunganira ibyo byose ndabashimira. Ariko mbere yo kugira ngo wenda musoze nagira ngo
amasegonda
makeya n'uburyo duteganya kwibuka twebwe nka Vigugayo.
Ubwo rero ntabwo turi bona umwanya wo kubivugaho kuko urumva ako kazi kikajemo karimo kudusezerera. Reka mfatireho akanya ngushimire cyane uyu mwanya waduhaye. Nshimira n'abakunzi ba radio Ijwi ry'Amerika, mbasaba kandi gukomeza kwihangana no gukomeza ibyo bikorwa mwatangiye byo gufatana mu mugongo. Mwakoze cyane.
mwakoze cyane nawe mukankunsi twihanganishije bashitse ku cumu bose muri ibi bice.
Mwakoze namwe kudutega amatwi ku buhanga bw'ibyuma Ari Santos na Fasili Gebehu Eugenia mukankunsi kuri mikoro mu gihe byiza.
Ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika mu kinundi n'ikinyarwanda Washington DC birabandanye.